Onyenwe anyị Chineke, onye nzọpụta mkpụrụ obi anyị. Lenu mu gị n'ebe ụfọdụ na-akwa pesa pesa juru wata, o nweghị onye mazi onye ọ ga-agakwuru, maka onye nta n'ebe onye ukwu n'ebe. Naanị gị bụ onye anyị nwere Chineke, onye na-ebe akwa Chukwu sịrị m nwa gị. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ị nweghị ọrụ ọ sịrị m gwa gị. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ahịa ga-adịghị agaga gwara m gwa gị. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ị nọ n'ụlọ ọgwụ na n'ụlọ mara. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ị nọ n'ọtọpedik nwanne m ebesila. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, inweke ụlọ nwanne m ebezina. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ihe mere ndị ọzọ ka ọ ga-emere gị. Ka Chukwu agaghị ahụ gị gbaa, ọrụ ọ lụrụ na mbụ ka ọ ga-arụrụ gị. Ka Chukwu agaghị ahụ gị gbaa. Ọ gakwu ebezila, o ri uju erizila, anakọgọnụ ebezila, anakwa gị m chere n'ọga dị mma. Ọ dịghị ọnọdụ nke na-adịgide, ihe niile n'ụwa ha niile nwere oge. Ọ bụ nwa gị na-achọ, ọ bụ ego gị na-achọ, ọ bụ ọrụ gị na-achọ. Ya mere iji adọba onwe gị nwanne m, anya n'elu obi n'ele gị. Onye nkasi obi ọ na-ahụ gị nwanne m, chere chere ọ ga-adị mma. Enyi m chere chere, Chukwu ga-echeta gị. Mgba iche anya mmiri dị gị n'anya, Chukwu abịala. Nwanne m iche anya mmiri dị gị n'anya, ngwa kọsara ya ọga nu. Ọ sịrị m ụwa ga-eta gị. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ma inwe gị ego chere. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ị nọ n'ute nrịa nrịa chere. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ihe na-ekweghị omume. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, ihe na-ekweghị nweta ga-ekwekwa nweta. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, m ga-egosi gị na mgbochi. Ọnọdụ a niile ga-agbanwe, aka gaghị m ahụ gị gbanwe. Maka Chukwu agaghị ahụ gị gbanwe, ọ gaghị eru ụtọ nụ gị chenji. Maka Chukwu agaghị ahụ gị. Echiche niile na-eche n'ime nderi, akwa niile n'ebe nwa mmadụ. Ibesagoro ya Chukwu, asị m ibesagoro ya chi gị. Ọ bụ mmadụ mmadụ ka ị na-ebesara, mmadụ agaghị emere gị ihe ọ na-eme. Ibesara mmadụ ọkọrọ ndị enyi ya, ịkọrọ mmadụ agụbusara ya ndị enyi ya. Mgbakọsara ya Chukwu, naanị ya na-aza ekpere. Kọsara ya Chukwu, naanị ya na-ebu mba. Kọsara ya Chukwu, ọ ga-ebupụrụ gị ibu arụ gị enugo. bonwa ojunwa e mogo obego obo sisi na miego obora obo akana obora obomba onye ne bomba nile odigi yeye Mwane mchere oge gige bro Onye mwanyi sere mwareta Onodwa nile gabawe Iyangu sirike gadimfe Onodwa nile gabawe Iyeja kogonu gige jimono Onodwa nile gabawe Onodwa nile yoga
Choma na sakwa
watu furumudika nkrika kwa Ito tutaramu sacha mema Ufori poro mugu liakale Mani meremezeta Onu nila koro mifichago ya Ukunila wara misa warumye Yao hechegi na igabu Okwaya kachine kemiranyita Chikuwa kike mime kwa laki simio Yaka njiguru pekele Wena sigi papada Nyalere
Omenke meworo miho jiriburuchi
Unyene mwagi mwane
Okayome meworo miho jiriburuchi
Ndine mwage guhane kuota
Omenke meworo miho jiriburuchi
Njua na tuno nuhane kuota
Okayome meworo miho jiriburuchi
Ndina cholo hane
Omenke meworo miho jiriburuchi
Omenke mezu wukwa
Okayome meworo miho
Obugini kanyigeji kele chine kina Obugini kanyigeji yeyo tutoma Abu marama kaika kurwe Aka marama kaika kurwe Yegu marama kaika waraya Omwego nyele mekisi melumo Omwego nyena gozi kisi akoza nyo Ahagi babasa Omwelu gino mweli fedima Odigi ye gina pugino Odigo lo gina pugino Odige pere gina digaza Odigi mpa gina dige mo Omenka mwoneri mwo Unubia kai kele chuku okike Kanyi kele nga
Omenke meworo miho jiriburuchi
Onyonyere mwa kele
nga Okayome meworo miho jiriburuchi
Ndiyo porore anekuo
Omenke meworo miho
Unyene mifasi seme nime
Okayome meworo miho jiriburuchi
Unyene jebasi seje neje
Omenke meworo miho jiriburuchi
Unyene kifasi sekune
Okayome meworo miho jiriburuchi
Yo 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 Ya 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 There is power in your blood Your blood speaks more than the blood of Abel. I spring the blood of Jesus upon my life. I spring the blood of Jesus in my business, even in my compound. Everywhere I plead the blood of Jesus. Yeah, I plead the blood. In my working places, I plead. The blood in my life I plead.
I plead the blood
everywhere I plead.
I plead the blood.
The blood of Jesus upon my life and family, upon my business and ministry. Amen.
When I wake up in the morning, kneel down beside my bed,
I begin to plead the blood.
The blood cover my going out, cover my coming in.
Oh, the blood, there is power in the blood.
So my brothers and sisters, my mother and father, plead the blood of Jesus everywhere. Anytime, any day,
All time there is power in the blood. Somebody plead
the blood of Jesus.
I plead the blood.
Plead the blood of Jesus Christ.
I plead the blood.
Oh, say it louder. I plead.
I plead
the blood of
Lord.
Jesus. The blood cover my wife.
I plead.
Cover
the
my
Lord.
Children. If you are sick and nothing is working for you, plead the blood. There is answer in the blood of Jesus. The blood that pushes demons away from you. The blood that chases every poverty away. For there is nothing that can come nearer to you. That is not from God if you are covered in the blood of Jesus.
In your house, plead the blood of Jesus before you sleep. In your car, plead the blood of Jesus before you drive. In your business, plead the blood of Jesus before you start.
If I cover my life in the blood, no accident can come on my way. If I cover my life in the blood, no bad news can follow my way. Cover me in the blood. Yeah. Somebody cover yourself. Plead the blood for your life.
I plead the blood.
In the morning, plead the blood of Jesus.
I plead the blood.
In the noontime, plead the blood.
I plead the blood.
In the night, plead.
I plead the blood.
Plead the blood while you're driving.
I plead the blood.
Somebody plead the blood while you were walking on the road.
I plead the blood.
Even when you are sleeping, plead the blood on the side.
I plead the blood.
Cover yourself with the blood of Jesus Christ.
I plead the blood.
Gihere neme nime ndoya Makanike dinaha Jesus.
Ike ike
Ike dinaha Jesus.
Ike ike
Mojo noya boso.
Ike ike
Sobu noya boso.
Ike ike
Chukwu gwara mụ na gị si n'aha Jesus ka ikpere niile ga-ekwu. N'aha Jesus ka ọnụ niile ga-ekwu pụta. Na Jesus bụ mmiri agaghị erigo. Atụnyere gị n'ime ọkụ. Kpọrọ ha Jesus.
Ọkụ agaghị ere gị.
Ị nọ n'olulu ọnwụ nwanne m. Gbagha Jesus.
Ọ ga-adọlite gị n'olulu ọnwụ.
Ike dị n'aha Jesus. Aha ndị mụ ọjọ n'oru gbọsọ. Aha nrịa nrịa n'oriri mbụ mbụ. A sị m n'ike dị n'aha Jesus.
Ike ike.
Ike na-agwọrịa, ike na-emokwe.
Ike ike.
Ike na-achụ mmọjọ. Ike na-achụ nrịa nrịa.
Ike ike.
Ike 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 o.
Ike m ji aba.
Ike ike.
onye ki na tuju obo onye ki na tu ewu brother ebi nwere ike ebi nwere aka na ebi nwere aka ọba jiri gbogbo osisi kwaya ome mbonye dike one mi fansi se mene onye neje basi si eje neje onye ne kwi fansi si egwure ogwi fansi si agbo na agboye ya kam ne kumaka ya odogwu akatakale mmọnwụ na-eti onwe ya eze ndị ezele amaramara ọzọ ọbara nkịtị okwu juru n'ọnụ ya oke mmụpụta mgbada chiri uche n'aka ịmakwanụ ndị ike dị n'agha jizọs
ike ike
ya ka m ji aba mba o asị m ike dị n'agha jizọs
ike ike
ya ka m ji enwe mmeri o ike dị n'agha jizọs
ike ike
ike ike o ike meriri onwe ha
ike ike
USB on the beat.